Ekereziya Katolika neralikirivu nnyo olw'abazadde abatafuddeyo ku zadde lyabwe ne baleka abaana ensi bagonjule. Cathedral Administrator wa Lutikko e Lubaga Reverend Father Charles Mayanja yakkaatirizza ensonga eyo abadde mu nsisinkano n'abamu ku baana abakyasomesebwa eddiini yaabwe naye kimwewunyisizza nnyo okusanga ng'abaana abamu ku bo bagguma ekisusse nnyo ate abalala tebalina ssaala gye bamanyi. Father Mayanja agambye nti singa abaana bano batambudda mu mbeera efaananako bw'etyo ekereziya ejja kuba mu kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo ebiseera ebijja.
Bannange mulekeraho kugayalirira abaana, abaana mbalaba wano bangi n'ababakristu bafe abamu, ngulabe engeri gye babalisa ebisaawo abaana bamala gayisayisa nga bwe baagala babasaddemu ebiyisayisa. Naye munnange njagala okukulabula Abamerika abalina olugero olugamba nti garbage in, garbage out, ekiba ky'ebisaaniiko bw'osulamu ebisaaniiko era ojja mu bisaaniiko. So nno kye muteeka mu baana bammwe era kye bajja okubeera nga bakuze, weegendereze omwana wo kikyalibeera nga wava mu nsi muno omuteeka mukati era kyajja okubeera. Bw'ona omuteeka mu bisaaniiko era agenda kubeera bisaani, bw'ona omuteeka mu empisa ennungi era ajja kubeera wa mpisa ennungi. Awo nno nsaba abazadde tuteekeyo nnyo essira ery'amaanyi ku ngeri gye tugunjulamu abaana baffe n'okubataasa kugayisayisa abatagenda kubayamba.
Father Mayanja era alabudde abazadde nti singa bava mu nsi ne baleka abaana abo mu mbeera efaanana bwe bityo tewaliwo omuntu asobola kubawanirira okuggyako buli omu okubeekanasa.